Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Ambassador Tegulwa Nagiba Hassan, nkulira abachala abanadini mu Uganda, gamba chikira ne ku lukiiko lwa Intelligence Council mu Uganda. Kolagana n'abaana abato, abavubuka n'abachala. Olwaleero njagala kubiriza abavubuka mwina gye muli nti kya mugaso nnyo eri obulamu bwo okubanga osobola okutuukirira amalwaliro n'ebitongole ebikuli okumpi okuwabulwa okufuna emisomo egikwatagana ku bulamu bwaffe ate n'obwoba nga oli mulwadde okufuna obujjanjabi. Kino bw'onooba okikoze kya mugaso nnyo eri obulamu bwo ate kijja kubanga weekuma mu mbeera ennungi ekusoboza okutuusa ku ekyo ky'oba oluubirira mu bulamu bwo. Mbakkiririzaamu nnyo ate mbagaliza obulamu obulungi mubeere ekyo kyemulubirirwa okubeera.
Obubaka buno bubatuusibwako Nakuru Teenage Information and Health Center nga bigatiddwako Ministry y'ebyobulamu nga bawagiddwa n'ensimbi Embassy ya Sweden.